tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
gagni kante to boggi jandega fandu hala Mamadou Samsou jom walde sokabe hedibe cilol sappo e jogobol lumo dabaji bel hertanago idi Ramadan fuddi kenyen nasul hikka woni margal dabaji e kabaru gondal dogotore en berne gulire mabbe mati sanne kuteje wularende e kanyen hutum ben tatugul kurangul hewbe mabbe goyti ke telaji dibi jogi dido wattuji bangal nafilaji balde sappo ciaktide Ramadan du en bedorto famudo hono aslama en kinnoto kabar mudun e kanyido gol bawde gollude nyaloma lingon sembe kabaruji amen hande bete aljumare 2 avril 2024 bismillah sakrabe hono hitani fuf lumo dabaji hertanago idi Ramadan fuddi bamako do kenyen guldo cilol sappo jagobul yo iwde go o tugare sappo avril sisli hikawoni margal dabaji e kabaru gondal cuudi be cuguji di yo hakunde unyaaji debbe sifa e unyaaji chapande jeddi derno kanko Fatia tar dano to koyde wonko hebane kare fostango Umar Wagalo e Alsisi
ko ministre ko minde kabaru margol dabaji lili dinodirte yuba ba o wi dido imadraji fab yoto yella hono tidugol dabaji han buitrad li nokko o yella tampere jamar ndi don buito
l'objectif
fana ko tewtete ko ni woni wadude le lumongo hakke gay united temene jitti e nogay ujinere teme jitti chapan jitti wana yoppede bomako do temene jitti nabirte lamu kai teme jitti kan e chapan joy lamu sigaso teme tati lamu segu teme didi lamu muti
kambe
sottobe be kollitide be belti sanne gollidinde lamu o misal kanko no dirte seebu nyangadu goto e jeebe dabaji gondo ton o widuno leedindi wori nyalom hande no homo fon hani hollude anniyamu dun lobbo
edo
modjani men mine hore malin kobe fu gotu leedi amen dana wondi fewde tiddalaji nawdi min ka mili mi kani hokkondirde juude amen yella dido tiddalaji ka seeda na uyto e mudum gonga miden jia tiddalaji do lawi di na sodo ministre ko wani do protection civile leedi amen dana faabo min sanni bangal mudum minen du wam darne ne mi bawi darade e le heedin cingol leedi amen di
dabay
dum bi ciogu mudana fudda wina chapande nay fa yotto wina chapande jeddi cfa
sakrama tuta klajo du kabran banga ben bembe am facebook dut x dum twitter kiddo en dulla fe mbir na fakaaji balde sappo ciaktide Ramadan derno hikka ben hon dum wirini dokitile nukuji kewdi denno yo duawuji ben naflaaji kanye jande alquran yendo dum do yo hunde sewtu dum jangan yo gollem mu jangate watte jamma ben faasu jangi don dum yata fe den do tilaaji golle aslam en faasu ko hultibide hello fuf dum wonata dum mabbe kanko draman maga wonko ben kado fastango Umar Wagalo e Alsisi
yogabe jangobe yogabe golloobe be mbalan faawete be nafa be kali hono be mbalirta e be juula so be keba gollude du
pendant les 10 derniers minutes
nyalaade sappo chakiti toode lewru kor kanini neddo haani tinnaade sanni du wana huune ni winde feji chagal safugo so mi hirtike mi sultino to seeda faa wakati 0h chagal mudum yaha mi siide min ka mi de landino no dum mi leloyto wakati 21h mi immo 23h45 so tombok tuto ka dum watta mi yaha mi heddo fa na filage de futilo so nyalaade de golle watte mudum dum heddata ko to fa dum tin
wala ba jusqu'à la fin
be do yimbel wobbe mabban ton nyaloma a tawan tampan sanne e gonde ko nande mudum non kanko nodirte Habib Ba mo ino motongaji o sifiri
ne addamne
dubi jeena ile nyaloma hande o mi do wada dido juldeji jam so mi yottike garaji anto nyaloma o fumi wadam tawa min dani do ayidata fe gollude andan be kabaru dina kay kollitiwidi jomun hana walde fa weta an nafa fa yoppina dum golle mudum kedde mo konko nodirte Boubacar Cissé o alma miside jeli bugudu manzana
ay kurka ka almisimi sere kuna
so nafiloji de ana hada neddo wadde golle mudum haniri wana wajibi fe wado ide dum hono no wirani do yo nafila wana wajibi
hayno o bori yama indi wodi selakan
o do andan kabaru dino hollitiide jomu tinno hebbina jangude alqur'ana kanye wadde mo ireji e golleji lobbi
tatugol kurangol kanya bularen den ben mata masan eli ci dogotoro bamako do den no groupement ji di mbawna fi golleji le dido nokuji den no dum latke sababu jamarande metta masan den do kambe golle holti wi de dum do no famini jati dum futaade gonni imadaji yalla faande ben wadde ko ben jamarande buri yidde kanko maram kulbali don ko ele nokuji gaji kedda ko hemen do fusango umar bagalo
le odo wattuma kurangaji di gonde tajude yimbe elban ke pep le ciu dogotroje de ko buri hewde nyawbe fu yo sukabe kanye yimbe le nayebe odo kabo debbo goto o doti sukama ko warde le odo nokku
suka am woni mo sella na wala boje woni mako sabe kubo o ko danta ko fe tajgul kurangul adata waytugul kijo
no kurangaji di gonde tajirde no ko hewe ciu dogotroje de fu groupe ngaji jogi misala su dogotror nokku no dirtedo suguni ko groupe ngay didibe jogi ko wonde faaba dogotorornde Mamadou Diallo goto e dogotor le odo nokko holliti wiide chafaaje de e be ngadira no mbawiri ka do tayde fu nokkuldo maybe be juinte farde muuden irede e be jogi ton tiida laaji
ni neddo moydo tew mudum na yewta nyaloma min dardan sakrabu joomu nabudo moto l'hopital du Mali madun mo commune 6 sabi tatigul kurangul tewdi himbe le maybe be ko buri hewde nyande mudum jaati irate dimbawa fi walude do en sabu wala mo hasidina wala
sou docteur ro commune nayobo do bomako do groupe ngaji juybe jogi ton kanko noddit Abdul Razak diko goto dogotor le odo nokko webi jogi tidalaji goddi kasen
min cubike watande ko losane gulurde kawar mudum na tidi san hono nokko okugol nokko jibingol nokko sukabe laboratoire nokko bamugol nata groupe mo nokko do maybe resete anay ampan joon den no min dummi groupe mo intine yalla nokko morko na fudita golle
ci dogotoroje be ko heewi mudum mbawa yar tiagal kurangaji groupe ngaji be gonde neutral nyaloma handen o ko cioggu mudum tiidi sanne wattu jono wartu gol kurangaji tan watta soko dartete ko hebe
sijo tamani yo projet fondation irondel do mali do mo faaba mudum ittira leyleede gouvernement suède danemark suisse royaume uni kanyum union européenne et coopération espagnole
lewru ramadan dun yo wattu mo ben yimbe le hewbe no torto yewde kulentreji kewdi den no dum ka dum yata fi tiagal tilaji yogaji do eliu yewtra meden hetande dossier semen mo hebani en maryam kulubal kedana fasan umar wagalo
tawedi wiide dido golleji gollirteedi sembe caldi an jogi tidallaji fu kambe jagotobbe be tumindire juude mabbe yogay mabbe kollitiide an jogi tidallaji mawdi kunaari bangal sodobe jottotobe don misal min jottiki yoga e jagotobbe nokku no dirteedo segu kany e yoroso kedden ko be cifi do hen
lebe restaurant la
solo nyoro rabadan hikka newaki fi gasuga bufu bangal almusaddaji sora dun korko jabbidi di kay na samti non boyri kenkeliba jingaji kewdi jogi darja sanne o do wato
bara mancha di fasaba
yogay be min kawritu tumbuto kanye fa yotto yo segu e yoroso kolitiwi le ndudo lewru an gonde hebude koni arsukuji mudun en
segu yan
gasugu ga bibe ledde na yida sanne burfu bottu tacugul gul du sultina sanne kambe koro sikoro tondi kosam nebam na sode sanne odo wattu ramadan gayru suga boso ngaji buddi buri yarede nyamduji goddo dun na hasindina
surtout de kudde nyametede kanko no dirtedo ma koni jagotoddo bomako do holliti le ramadan du ke makko buytiki sanne dum latiki sababu du son wonde wayltinde juude makko
avant le karam c'est
fodde ramadan dum lentreji mbaylitaadi gatu ngaji ko nande mudum buli non sodere kako ramadan nati ko kulentreji patisserie e ko nande mudum bi sikoro e ma du lamdam jama o buri yidde non ko non dum wonande jingaji e goddi jingaidi kay machine mi notorto sabi tati ko kurangul kawar mudum be di tirude non mi jittiraka notorade kulentreji goddi ka mi baba mu inde ko hewi
quantité kanko professeur Abdul Karim Jambutene andando kabaru kebe holliti wi joomana han hunciande hore ila tidallaji di jottaaki dun wowna hore mudun dun no lumo jingorri
hunde wonde ko hani watada hakilo on don ko o yirwide puddingaji dudo fufu nawtrede le ndudo lewru hertandu dudo fufu wattu tacugul gol deno so kambe cottobe nyamduji ni ko don ko o jago mabbe yirwon sanne e mbawdun no fide dabare mi tototay mi fa le nokuji mabbe wonga puddingaji di jama o buri yidde o do wattu ramadan sona dum kay en tidi dabra wonde humcene hore
ndudo le ramadan ana nafa yoga e jagotobe sanne kanye fa yottoyo dunke en dina be do andambe kabaru alislama kulli tiwid le on do wattudu alislama hani beedude juldeji mudun kanye ko nande mudun
sakko en pamwi do katene kabaruji ma hande mbiso tawa sartu tumtare bangal jamo 3321 mo joodo application so jotam ni bangal play store o sere yotam en magazine
ngade hakille nyaw menajit matama le leedi meden mali
humani be cellal anada be yimbe ngattana hakille di sifaji wulare taldi yorde dane utande fofande suka kanyum e majjude hakille
neddo fu taykitige dido sifaji e hore mudum yawna yottare suudu doktoror fu do badi dum
nyaw menajit anada boro ko yawi so sellidu ana yoppa ella e joomu idum waradu idum welitoro bangal doyru kanyum e illari
neddo fu jawande yottare suudu doktoror odo nyaw allata dun sabab moddo pikkiri mundu ana wodi ko wawi sakkade odo nyaw menajit ana warredu mere
duyo bataki iurando en sijo tamani e do gollidal minister humani ne cellal
yottame de hertande yo kabaru sukabe denno fere yowi dum do kabaru korka be do sukabe yelen be do fam ke dan foytan mi e sitasil bi yo en nyalle jom dama ko do e leni kuji kewdi leni ndi sukabe yogabe horobe dubi sapo e gootan jogi yogabe mabbe kay jaati bammi an nyamudum ka non wobbe yo sabi sarabe mabbe
nene wenere blason
mimi de hora yelna me baraji mi fottu ton horde fanda dubi yottade korka mimi yidi horde ga sarabe dam be sin tammi hora ga dum tampina kan sanne sa wattu ana wuli juuni fe goto yemre kam mi hora mi jaati habbi an nyam horde ga mi tampi sanne sa mi yulbi nangi dut tampini kam mi segu wonumi fe goto wi e kam mi hora mi habbi an jaati hori mi sakradan be wi kam mi hora gaabe sine min yidi korka san mi kay wonumi mi do hora mi yami leliole miside fannan hira mi sabe alla tan horram fe gota hana yimbe kan sabe korka
ite songane ni jugge
le galleji yogaji sarabe wajimbina sukabe horre
mi do hora tabe saradan fu ana hora korka ana tidi san mi korka ga ana tambina kan san ga mi ekkito seda sedan san imi mi tay sarabna ana hora mi ka watan dub sappo e tati gota tan horumi
akunde be do sarabe goda fufu no famuri kabaru korka sukabe wattu moy hakkilo wobbe yo wajibi sukabe be hinnaade farilaji dina o wobbe kay holliti an hani be ekintine wana fi be wajimbine
ngadem senu
mimi yamre sukadan fi goto horato fon ngad kambe pebben wada korka du ana faabobe be waabe hora nyala de wanan so dumbe be yuni mimbe dambe so welibe be hora so welabe dum patti be hora mingem sinta fi goto taraake fu ana hani sinde sukamudun hora sabe non dina yamri suka yo ekiten dina gidi pamaro a ekitambe so be tambi fu be de wa accude so dumbe be yone
katika setu dronolum
dina aslama ko wajimbi tafi suka hora soni o yonali no holti almami usman amar kan mo nyoro mango
a wajibi lente
le dina aslama ko korka sukabe wala tile ngabe ne wa fudade hora so dum be tin sappo go sappo didi nyaade sappo tati yoko jaati ana hora gidi dum e jene ekito sed sedan so suka dubi sappo habbi an ya hori so wa o jukki ngal ko korka baraji makko kay baraji balki fu gudu bangi alla
sebe baluru e tchum
dunke nyamduji docteur bonkana mayga holti wiide bangal docteur en kay suka mo hibinaali duubi sappo hana horde
suka so hori e duubi yogaji ana fanna sembe mudum jom tiida momde sabi sa jeewi duubi yogaji antum so suka ana le mudum on hana nyamde nyolman fu ko yara jam na weli do du fapto chat makko nangundurre o heba junne ko handi e mudum di gaso suka yamira mo hore gidi duubi sappo a tawanle o watti ana tiidi o heba mangu ko tewtaw ne nedda ko makko jaati on wa tampude du sabi so doktoran ko heewi ana tewtra sara patbe yamira suka be hora
dena moins de 10 ans. Sariam Mali wala memo hala kabar korka buru fuf mo sukabe no holitiri Imran Ag Mohamed forajo sudu bartiru sukabe holti wiide na hani watane hakilo bawde sukabe be hinnaade korka
nabo
me won jaati sariyaji ko holitita mi suka ana hani horre ma hana horre ga le di sariyaji holitadi fe goto yamiraka wi a suka hore tle so wel jum on wa horre so te on andi on wa horre jaati sikka wala mudo hore
o jeune
yimbe dina be holti wiide na hani sarabe jangina tafurno sukabe sariyaji kabar korka fadde mabbe hinnaade dum